barattoota dhagalchuma san dhagaa ansoora haala keeti VOA afaan oromoo naayil saati irraa caqasuu jirtani qophiin ammaantan caqasuu jirtan tuni qophii onkololees 26-27 na waan dhiyootan hojjanne keessaa akka tokko dirreessanii deebinu. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torban kan keessa paarlaamaa biyyaatiin wal mari'ate marii sun irratti Dr. Abiy waan biyyi keessa jirtu hojii dhaabbayaa waan miidiyaa. Waan gargaraa irratti mari'atan muummeen ministeera waan hidha abbaayaa irratti gaaf horaaf raashiyaa dhaqe pirezidaantii masrii illee hojii abbaayaa irratti wal dubbatan akka Dr. Abiy paarlaamaa irratti hojiin hidha abbaayaa nam tokko illee miitu biyya Suudaan illee taanaan masrii illee taanaan waan miitu illee hin qabdu.
ግቢ ሶስት ሲሰራ ጎረቤት ሀገራ ብቻ ሳይሆኑ ዩኒስኮም ጽፏል። እዛም ያደርቀው ነገር አለ፣ እዛም ያፈርሰው ነገር አለ። ታዛችን አጥፋስ ነገር
አከን ጀረ ጋፍዳ አላጋ ተከዜ ሆጀኑ ጉዶ ኢያን ናማ ኦሎታ ቆፋሚቲ ዩኒስኮ ለኒን ኢይት ጋፋ ግቢ ሰደሶ ሆጀኑልለ አከኑም ኢያን ወሊን ኢያንለ አመለሱኑ ማትጀረን አዶ ሁጂ ተናለ አኩም ግቢ ሆጀን ካን ደፍነቲን ፈንዴ አከን ፈንታቱ ፓርላማንታን ኢትረጉ ማለጀ ከሩም ነጋቲን ሆጀና ወኒ ሂዳባያ ሆጀቹኑ ዶወቶ ኮለኒን ጀርቱ ጀን waan muummeen ministeera Itoophiyaa kor paarlaamaa irratti deebiitti kenne keessaa tadhibiin waan warri miidiyaa ofii qabuutiif ka biyya laati. Akka jechisaatti miidiyaan agi tokko nagada birrii gosaatii fi amantiitti jira. Tana taanaan mootummaan jarkan inni daballee jedhe jabeessee dubbate. Akkan jedhe abbaan taayitaa Tamsaas biyyoolessaa adoo hojii miidiyaa hin rakkisin iyyuu seeraan ammoo hojjechiisuu male. Isaniin lammii biyya alaa miidiyaa keessan qabdan isaniin paaspoortii Itoophiyaa hin qabne miidiyaa keessan qabdan gaaf bal'innaa as taphacha gaaf dhiphuu ammoo biyyi teessanitti nurra galtaniitiin hojii miidiyaa bal'isuuf nurra galtan hojii miidiyaa bal'isuuf ossuutti jira. Rakkoo Itoophiyaatti dhufteef jenneetiin ammoo afaan Amaaraallee afaan Oromoollee dubbadhu tarkaanfii fudhannu malee akkin ta'e. Qalbiin hubadha nu laf dhibii hin qabnu tanum qabna yoo hara nagaatiin hojjettan ta'uu baannaan nagadaaf hin dhiifnu nagaaf demokiraasii teenya rakkoo keessi hin buufnu jedha. Tatullee muummeen ministeera miidiyaa warra paaspoortii biyya alaa qabu katti gaafatamaan hojjetan jedhe kan irratti diidessee miidiyaa maqaa dhoofedhaa hin dubbanne. Daayireektara OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed torban kan keessa wanni lubbuu isaatiif sodaachise mana isaatti namni itti dhufeetiin akka warri isa eegu mana isaa dhiiseetiin keessaa yaadu gaafatan. Sun hin duubatti tuni hojii lubbuu namaatti dhuftee jedhaniitiin nami Oromiyaa fuula hedduu keessa godina Oromiyaa fuula hedduu keessa nami hiriira baay'eetiin deeggarsa qabu agarsiiseef Muktar Jamaalin nu erge.
Halkan walakkeessaatti mana xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohaammeditti rakkoon qaqqabee jira. Jawaaris rakkoo nageenyaa jabaa keessa jira jechuudhaan namoonni hedduminaan naannolee jiran hundatti sagalee mormii dhageessisaa kanneen magaalaa Finfinnee dhiheennatti jiran ammoo. Gama mana Jawaar Mohaammeditti imalaatiniin buluutu dubbatame. Isa kanaaf madda ta'uu kan dubbatamu qaamolee nageenyaa Jawaar Mohaammediif ramadamaniitiniin turan bakkaa kaasanii rakkoo biraa uumuudhaaf akka ta'e Jawaar barreeffama toora feesbuukii isaarratti barreessee fi sagalee nama ajajaa eeggumsa addaa kumaandar Indaale jedhamu yeroo eegdota Jawaar Mohaammed gadhiisaniitiniin meeshaa qabatanii osoo ittiin akka bahan ajaja kan kennu dhaga'ameetiniin jira.
Eenyutu bakka bu'aa jennee baramma ba'aaf ba'a dhabuu osoo hin taane VIP'n tokko sekuuritiin biraa jijjiiramu sekuuritiin biraa bakka bu'eeti. Okkoo qaama mootummaatu dhimma. Kun kumandar yaani osoo kadduu'ee boolli ol ba'eeti alaafinna sana kenname kana seera mootummaa. Cabsuufillee mitan seera mootummaa ni hordofanii kabajas qajeelchi keessanis hundas ni hordofas sekuuritiimaan tokko VIP tokko bahu bakka buusee deema maalii akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jala nama gatanii deemu maali. Animo bineensa jala nama gatee hin bahu hindu'a maalii asitti bineensa jala nama gatee hin bahu.
Namoonni naannoo mana Jawaar Mohaammed marsaniitiin hedduminaan achitti hanga bariititti turanillee waan jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanii jiru.
Nama lukkuun marfameeti jiru akkaataa hin malle nama galaafachuudhaaf jirantu maal gaaffii jedhu gaafannaan uummanni immoo bilbilee waldammaqqeetira kan amma achi jiru. Taasii ammaa kanatti lafti gaaffii gumaataa fi buusanillee hin jiraatu naannoo sana jechuudha.
Maaliif dhaqe namni naannoo sanii maal gochuuf immoo dhaqe?
birmanna adadanne yo wanti barbaadete simmo maalif akka isaan murtoo kana keessa seenani baruun barbaadisaa waan ta'eef birmanna adada kan fidanne.
Ammaan kana balbala mana jormaa madiratti argamna.
Maal godhaa jirtan maaliif dhuftan?
Edda fokkola sooshaal miidiyaa irratti hedduu deemaa ture. Sanumaan walqabatee sa'aa torbatti sukuriitii isaata duraan kabajaa fi jaalalaa fi godhaniif irraa fudhachuuf yaalii godhani. Akka tasaa ta'ee ijoolleen jala deemuu didde halkan nuti waraabessaaf dhiisneen deemnu ilma namaatii isaa kanaan hin deemnu. Seeruma qabeessaan boru yookaan gizee nama isaaf bakka buusan deemnaa jaanita kan digani. Itti boodammoo nuti sa'aa torbatti hirmannee fi dhufnee gizee dhufnu gibbii isaa marsineeti kan jirru.
Maaliif marsitan gibbii isaa bakka buutanii tiksuuf immoo maal godhaa jirtan?
Qeerroo yoo joor jiraate jiraatna. Nuti motorri keenya isa waan ta'eef isarraas karaa dhahinu hin qabnu innillee karaa nurraa dhaqu hin qabu na fakkaata yoo dhumaatiin dhuftes wajjumaan dhumna kunu.
Dhimma kanaan walqabatee xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohaammed maaltu akka mudate raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee ni jira. Jawaar waan ta'ee hin beeknetu narratti ta'e kunis shiraa fi wanti addaa yaadame akka jiru wantoota namatti garsiisan hedduutu jiraadhaani taatee. Galgala san naannoo mana isaatitti mudate kan inni dubbate. Jawaar akka jedhutti eegdota tika isaa bakkaa kaasaniitiin hanqinaalee uumamuun rakkoo biraa uumuudhaaf yaaduun kuni kan dhufe dubbii muummeen ministeerota Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota ummataa irratti dhimma namoota lammummaa alaa qabanii fi miidiyaa qaban jedheetiin akka akeekkachiisaatitti dubbateen kan wal qabachuudhaa danda'u akka ta'e Jawaar Mohaammed dubbateetiin jira.
Konkolaataan lama balbala dura dhufe. Ijoollee eegumsaa mootummaa ramadee jira miseensota poolisii federaalaa warra ta'an isaan yaamuudhaan asirraa kaafamtaniirtu meeshaa keessa qabatanii deemaa jedhaniini. Halkan kanaan akkamitti halkan kanaan mukaaftu lammaffaa immoo nama kanatti himuu qabna jennaan isatti osoo hin himin meeshaa keessa gurguddaa fi konkolaataa yaabbadaa jennaan. Ijoollee shakkii keessa seente kanaaf ajajaa takkaa komaandara humna kanaa kan taa'eef bilbiluun ajajni kun dhugaan kenname immoo hin kenname kan jedhu gaafii dhiyeessaniif ajajaan kunis lolaa fi doorsisaan ajajni isaan warraa akka kenname mirkaneessanii jirani. Ajajni kun baay'ee waan isaan ajaasiseef rukkuffaa sa'a sanitti ta'uunsaa lammaffaa. Alaa rafaa jiru oduu itti baay'ee jedhamuun isaa baay'ee ijoollee waan naasisee tureef waraabanii sangoota hirribaan kaasanii ani amanuu hin dandeenye waan ijoolleen ajjaa fuutii wal loltee wayinaatti fakkaatee ture sangoota namicha ajjaa kanaaf hoggaan bilbilu naa mirkaneesse.
Qaamoleen tikaasee bira turan yookaan immoo eegdonni osoo sittiin himin bahaniitiin deeman osoo ta'e maaltu uumamuudhaa deema? Maal yaadanii waan san gochuudhaaf yaalaa turan jetteetiniin yaadda?
Laalu bulisriyaa halkan walakkaa dhufanii osoo narrafu itti himinaa jedhanii ajaja kennuun wanti karoorfatan akka jiruudha kan agarsiisu. Akka odeeffannoo amma qabuutitti magaalaa kana keessatti bifa daddaatiin jeequmsi kan ka'aa ture. Jeequmsi akkasii as boolee gurguraattis ka'aa ture naannoo kanatti deddeebi'achaa ture. Erga ijoolleen asii deemtee booda yaalota magaalaa manarratti bobbaasu. Kan keessa humna hidhatee arguun tarkaanfii fudhachiisuudhaaf yaadamee akka turetti kan amannu qorannaan hangamatti goones odeeffannoon argannes kana. Naadataa jiran jireenyaan hin dhageenye ture dura baay'ee fannaan kennaniif eegumsa isa bira jiru kaafnee nasanyaan likkee akkasii dhugoowwan jedhamu haasa'amaa ture jedhanii waanuma akkasitti waadaman akka fakkaata.
Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Indaashaaw Xaasoo ibsa sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin akka dubbatanitti hojiin hojjetame hojii eegdota namoota dhuunfaatiif ramadaman bakkaa kaasuu kanaan durallee hojjetamaa turetu ta'e malee wanti addaa hin jiru jechuudhaan ibsa isaanii keessatti kennaniitiin hin jiru.
Yegil xibbaqaawwan yemaansaat siraa sinsiraa qoytanaal ለወደፊቱም ባሉን አሰራሮች መሰረት አስፈላጊ የሆነበት ቦታ አስፈላጊ ያልሆነበት
ሆጂ እግደተ ዱንፋ ካሱ ሆጀታቲን ቱሬጅራ ገረፉልዱራትሌ ሐል ሆጅማተ ከናቲን በርባችሳ ደሞ በርባችሳ ምትጀኔ በካ አደባስኔቲን እግደተ ዱንፋ ከኒን ካሱ ኢትፉብና ከናፉ ታምስ ተርካንፊን ነረት ፉደተሜቲን ጅረጀደኒቲን ተምሳ ሰንዶጎጎራ ፖሊሲ ከሚኑ ተርካንፊን ሳንረት ፉደተሜን ጅሩ ቃም ሞቱማ ከሚኑለ ተርካንፊን ረቲን ፉደተምኒ ይስከነ ሐዋስኒ ቂጣን ሁበቹ ዋንቀቡ ዳምሰከነ ደበርሱ በርባኒ ከናፉ ተገጎን ሐዋስኒ ቃመለን ነገና በከሁ እንደጅርተን ሆገንስለ ዳንዲለ ጽፈመን ሁንደዩ በንሲ ሱዳን ሐዋስኒ ሶቺ ነጋታሲሴ በሄትኒን አከገሉ አከታሲፍተን እሲን ሁበቺስ ጀደን
ኤፍሲ ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ እንዳሻው ጣሶ ጀደኒፊ ጋፊን ጃዋር መሐመድ ጋፈቱ በክት ወልፋሌሱ ተከከነ ካሱ በርባናኒን ማሊፍ ሐልከን ቂጤዳን ዋሙን በርባችሴን ጋፊ ጃዋሪ ጉያለ ታናኒን ነጥኪ መኔትኒን ካሱ ዳመለን መለ አከቲን አደም ሲቲን ካፈ ሙሂንጅሩ ከነ አደም ሰነገና ሁንደ ከሳዩ ቁልቁሌ ፈጤትኒን ጅራዳን ዱበታ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ነመ ቆንዳል ኦል አናዲም መትካቲን ወልቀበቱ ተኮ ዲማከናን ወልቀበቺሴ ማሪሲሴ ጅራ ነምኒ ኩኒ መቃን ሳኒ አከሂን ኤረምኒ ጋፈተኒለ አደም ሲ ሐልከን ወልካ ዱፈኒ ቲከ ነማፍራመደሜትኒን ጀደ ከከቺሰ ተኮ መለ ነመራ ካሱ አደም ሲፋ አክስሪሂን ተንዱበተኒ ጅው
ሱኒታን ሸቲን አምቦ ሐረርጌ ባሃ ቲፉላ ሄዱት ነሚ ሂሪር ባይቲን ደገርሲ ጃወሪ ቀበገርሲስ ሂሪር ሐረርጌ ባሃ ራለቲ ሂሪር ሐረርጌ ባሃ ድረዳዋ ፊ አዋዳይ ከሰለቲ ናማ ሂሪር ካንድራት ልቡ ደረት ጅር ናኮር መልካን ወርግት
ካዩን ቸራ ባነ ቢቻር ኦፒጆን መቃጅ ጅረ ተመለ ኦጂንሳኒዩ አማሰዱ ማዱራት ቻ ዱማ ካሌሳ ወያኔ ነው አጂሳ ቱርቴ አማስ አከሱ ኦጂሳኒ ኦፈታኒ ዱካና ከሶ ጀቻ ጅር ቢያምባታ ነማኑፍ ቀብሳ ቱሬ ናማ ኦሮሞ አፍቦዋ ቱሬ ድዳራ ጅሩ ቻ
ጆአር ማማዱ ማሶሮ ቀብሳ ቱሬ አማሙ ሰረቲ ቀብሶን ደዴ ፈማጅራ ሰረቲ ቀብሶን አላበቱ
ጆአር ማመድ ኦሮሞ ማንድሳ ቀብሶ ጉያ ከለሳ ሙሚች ሚኒስቴራ ፓርላማ ረቲ አቦቲ ሚዲያ ቶኮ ቶኮ ከንዱፋ ነቅጤ ደሙ በርባደኒ ጥጊ ቀበቹ ቀቡ ዳሪ ቀበቹ ቀቡ ከናነ ለተርካም ፍረት ቡዳን ነጅዳኒ ዱባታኒ ቱራን
ያን አማ ከለቲ ዳንሳን ጃር መሐመድ እንጀኒ
እንጀኒ ሚዲያም ቢያላቲ ፈኒሞ ሚዲያ ሰዲዳ ዮንዶ ጎንጎሩ ባደ ኢሳት ኦኤምኤን ኢቪ ኦኤንኤን ጆአራት ጥየፈቹን ሳኒ ከነገር ሲሱ ይፋፍ ያኩምቤ ከማዳ ማሊፍ ቶርቤ ደርቤ ኬሳ ፓርትሌኒ ናኖ አማራ አዜማ አቢ ኑራጭ ፈሙ ቀባ ኦኤምኤን ጀዳኒ ብሮድካስቲንግ ጥየታኒ ቱራኒ ከናብ ገልገናል ጋማል ጄቻ ያሊ ጆአራት ዋና ደምሶሜ ጆአርፋነ ጣበቹ ሳገር ሲሱ ከምባኔ
ጃሪ ጀኪኛ ቃጤን ጃሪ ተጋመሜ ቃጤ ቄሮር ተጋመሜ ዳደኖ ጀዱፍ ከነን ብሮሌ ለጌሳቱራን ደርገጎት ኒኩነን ወሊት ጉንሳ ፖሊሲ ፊ ሂሪቶ ተግዱት ሙሚን ነሞትኒ መዳውዳ ነምኒ ኢጃነርገ ጀብቶኮ ከንዱበቴ
ሄሪዶ ከነባኒ ፈጆለ ተገለሳን ለጌሳቻትራን ኮርቲን ኦሮሚያ ኦርቶፊ ዱፌቲ ታምዲያ ጀዱ ካሳካን ምትበኔ
ኤሰት
ዳኖ ዋሮ ከንጨደሙ ዳ አብራም ግርማና መጀደሙ እንሰርሙ ዶሳ ኮንኮላች ሳዳ ኦሮሚያ መልካሙ ፊ ሙጂታ ምስኬሳ ነምኒ ነው ወሬን
ረጋኑ ሆስፒታል አርገን ነመሰዲ ጀ ነሚቶኮ ሆስፒታል እንገኘ
ነመቶኮ ወረንጄ ማጀበ አጥቀሮ ሪፈራል ሆስፒታል እንሰሞ ይዶሳ ባሊሶታች ሳግራ ይታደከን ድሩኩ ተመጀሮ
ማልሳር ድሩኩ ተመን
ዘራይሳ ጉባራሩኩ ተመጀሮ
ካምኒሩኩ ተይቶኖ ሲራጀለው ሌራ
ካምኒሩኩ ተዮ ፖሊሲ ኦሮሚያ ዳ ቀሮም ባይ ቀሮ ቀረን ሁማን መጋላም ቦማት ባይ ፈከ ቡፈተ ሳኒ ሰነቲ ናና አኒ ነሞተ ከነ ሂንዴግና መቃቻኒ ኪሌ ሂንዴግና ቢፈታኒ ሂንዴግና ከኑባታ ካመሴራ ትኑ ቢሳ ጅራኒ ካመሴራ ትኑ ቢሳ ጅራኒ ኮንኮራታ ራንፉታኒ ከረዋጅራ ፖሊሲ ዲማኒ ጅሩ አማ ሙጋፋ አጭዳኒ ሞሰማ ከነለ ተገለል ሙቃሳ ተዳማ እንደቁ ተገለል ሙቃሳ ዳማ ጅራ
ዋሪ ቦደ ማልቱ ጅራ ማልቱ ዴማ ጅራ አማ መጋላ ኪስ
ቻማ ከነለ ቺሳቲ ናኑ ቡፈታ ፖሊሲ ጉፍታቲ ቡካቲ ቡቱ ከነማ ሙመንለ ባይድራ ዋን ቡቱ ገረን ዋን ንታዲ ሙመጅር ዋን ገረፉን ጋር ዋን ተናም አማ ነማ አፖሊ ለከንቲ ጀነመለ እንዴ ይችላል ኔሻ ቡጉዳር ከልፋን ኳሳጀን ፖሊሶን ቢዝ ሙመተ ቢትሱካ
ነሞተ ሆስፒታል አምቦጪ ሰኒ ያለ ያርገታ ጅረን ከይሳ
አዋር ዩኒቨርሲቲ ፉንቱ ተመና ባቻሮቲን እግና እንግዲቱፎ ነረትና ነረት ለጎመት ቤት አጂን ጀላሻ ለማግለበት ነኝ እና ጀላሻ ወለ ሰደፈረትና ነለይ ኩፌ ከይና እንጀ ካና ጠቋና እንጀራን ከረት ቀበደ
ማልኬ ለከመከረ
ከቴቲኮስ
ያለ ያርገታ
እ
Dr. Fraul, Ogisota, Namutara Sasa Rukutaman, Yalajran Kisa Santoko, Halanamutakan Ninia Kasjadu,
Namati Kutachi Sichagi, Namasadida, Rukutami, Ari Velasal Rukutaman is Rukutarin Gatania, Yaleta Tamacha, Naura Si Kutachi Sichaga and Kisa, Toko, Kuta Regalejira, Chiti Alamajra,
Midam San,
Vida Rukutamani, Walsani, Nitoko. Garasa rukutame. Egiti kuta operationi ke gisene to lalamu kavichar lalame. Amma banani lalajero chair.
Wan lubusani fiadis.
Maramne. Yaro agasunda yadis amfakato. Banu imbaude yada. Karilamana fan to ko garadu desa rukutame. Amma rasa samikan karukutame imbarre. Amma bakumoto ko karukutame ti agarre. Nito ko magaradu dagara gatetsi sahana rukutame. Niomanjero.
Yali argetajero. Ukasa agami urdofe dandilin magalambot sinsanif magalambot ibasan chufamani dandiratis gummanu so gubatumulleta tajajilli daldalaf gejba addanche tejira hojilin motum mafkan umfas akkasumad abbachu dakanimame imaltosni garali tabiyetti timalaturanis danqamu isaniti kandubatan namota hirira murmi kanarattarge dubise keisa murasni yadefur mata tajadana kastipsu
tomangulo sirresite wan gafinu manoromo jedufi wan kedi oromo rattirawat wan oromon gafiga fade Danga Fifinde Hangamati went in Murta in Jew. Gafina Mamati, Gafatame, Mandarumura to Duajre, Turek Hangamati, one tokitin Nergatami. Kanavama Gafin, Devin Kunu Devoti, Umanaromo, Kavaki, Baba Hati, Hajiruk, Sokanet from Nanja.
Dubinkun Alekamin Tesgabaud and the Alekamin, Nagan Bud and Dajat.
Naganakani, Okubara, Nagaujit and Nagan Woman, therefore, Manimu Angaharati Osada, Niwan Mayu Kitikan Guyakanade, Oromo Angora, Oromo and Dupan, which they were doing with Woman Angaharati. One in the Gazi Umata Kalisalupis, Dichite, Majolis, I said, after he said, the most wanting in business.
Gubaji Tunis, a new Lala Fajukit.
Warren Mabia, which I ran Kanan, Kanamaka, Doctor Ali, and Kanafi, Warren Katanaka, Kanakan,
Sayo Malgur and Nagan Umata Ramal take a met.
Gazi Umata Romo Kalesa, Namakana Fodi, Angora Tabasu, and then other than the Kinati, and was Gazi Umata Romo Karatira Kabistan, among Anka University, Yakusaka Kunis Gabaji, and one Walish.
Dima kanarat yalin ogantota polisiste bulchitota magala ambo bilbilandu bisud aftasin af milkofne commissioner general commissioni polisi federala andashawtasaw ifsarra sabqunam tibiye keisaf kinanin erga activistin jawar mohammed hordoftota af degirtota isanitif hidamu fanjira rakon narragaw fjira jet anida bersan hordofe dandim finfinneti gesufi finfinneti baso kasumas magalota oromia tokotoko keisatti dandin cufamera jechun kanisandu beten Motuman State Police in Garu, Tarkampi, Jorma Madrid for a thing, Kabujatun Lubatan, Commissioner General Lincoln.
Urejalanko, Jawar Abbaker Rojecha, Hirbane, Nagumanga Ledger, Ajar Silafahanu. The
Guahania, the thing is the name, Roma, the American staff, or Peter Ravate, the Iban de Sah, Hadali, the Iban de Sah, or the Hadil, the Guru, but Jan Modena, Harazanga, the Venetian Guru.
Ah, Naguman Batani, Nagumangaltani.
Median Batin, the Jangle.
Dredawan let Umate Hirir Bayetin in Director Oemen Jawar Mohammed, the Gerska Wagar Sisaja, Tanam Bulcha, Dredawa, Bokadir Jawar, Tatule, or Rahwaya Kufetuja Lufaja.
Timagala Nakawaligala T, the Kahunda Riture, Yira Sankesa T, your Leoji Walibu is Ature.
Aha.
Walibu is a face that had to be her name with Jori Walibu is Nijira, or Roman Herira Sankesa Tikavina Namasa movies that are figure the one Juru Jetcha. Nami Lubunsa Rukami Nijira,
Enu Hayat
Nami, Seri Ganami Takanijira, Nami Afu Nidame, Nidani Ragejira, Kanahu, Dira Sadi Vidalataka, Hanga Sugana, the Salamantana, this Gana Mali Wanjo Sani at the Baka Chubi.
Well, Labukuni Warana, if you only hear about Yidumo, Enu Fen.
Chawanin, the games in Juragana in Koran, the gate with a warning detail face of a day, the blue, your Sabateo, Shifimun in the Kanakana Jet and Abu and Mijukana,
which is Dread our Rabanet in Gara Arageb had the Baran, Mamantan and Bishujurkun, Mohammed Bakar Ebro to Bishujira, Mohammed Bakar Ebro, Obulesa Isa Ardaka Jason Nutimujira, Jajabati Genesi Dubifna. Obolesi kan kita lubur abe je, enu mana ral lubur abe.
Obolesi kan kita lubur abe arah so bakar ibro di jerata magala awa dah ini sih. Nada tuwa lemas, kerana makan hari ra mormida kasih bahame kahara rajibat. Isanuman negang kahara dia mudiru kalumat dia makalaka kerat tipe.
وسما إنسان وما دخل لين دربين واتكل له دبتين إنسان وما خرايا أجر ورثاسة تبان عندكوا
هري الخير مو خرايا يوجد
هري ربودة أبى هري ربودة خرار سؤال ترى تري رخا مرميرا دقيسوس جرنا
أودا مقالة كيسات
مقالة كيسات خرار دي مجرنا
أتلين كيجر تاريخا
أنا لين كيسان كده
أبليس خان كي نمجن نجاميت
أبليس خان يا نما أبدي نمتا خد أسجلت
أنغاف خان كي مو كي ما عندهن تي
خان نمتكاس برتا كوتا خد أتكاس
مالين دوام إيه نتري
رساسان دوام مكلاكيا موتوما تدري رساسان مكلاكيا سيري روما خا مرمي دكي سا خران نجيا خا مرمي دكي سا إسفال سير خلا غوتنيا أجرن رساس تبني أبليس خي خيسا خاد جسني نمهد دوري دوام اللين خدي اللين نجرا خمدرو اللين كامك أساني تي نمام بيني ماله
مدولة نبغا مرجيت.
مدولة ثورة نمجها أرك نمجها خانين أرك بريسخي جمالة نمسة ديديات نمسة ديلين أو مسيرة جريسان اللي دو أفترين يدو جرنا.
كم خان نمبول شام مقال أودا أبو جعفر محمد دوتي نما أمريكانا هريلهون هريلا كمية جنان.
هريلا جدرس جوار محمديش ثاتي مسيرة تيسن سري متكنجيشن بالي بتشوف باميتره مرمي كنان أول كابته جرا مقالة تيمية راجرا. Akis dengan norek, jadi mana tu? Ati lalu tak kau kan lebih sadar dia.
Ti hirir namku me dua bayi jadi hirir sunera tak nuda genneti. Nami ag sadi oka nami ag afuril le lubur abe hospital lagi nol alan walmatu nama ag torba jadi hiwat fanat kalubur abe madole le namkurnya oliti. Nam lubur abe mal lagi tan sunera te polisi toka nama waranat lukaset ini jolle galafate jadi nama kami lubur abe hirir sunera.
Akka magalat ini ti bintan nomor kita nun.
Aha.
Nubret garam gana tu niara, biar buat ni kiri ke sedih mak tu, biar mungkin mana orang ini nan, biar mungkin mana orang ini itu amri sih jamu dia. Acheh ti, sederhana audition lu tu nak nanti cipta generosan, lu garam gana tu niara, tu garam gana audition tu biar cepu dia, pasal seorang yang cebi jalan kerjanya. Nanti tak lu pun sader dia, nanti tak pun ada kan. Kami sederhana audition lu tu kan raya cebi jalan, bukan semua sahaja kan, biar nanti tak audition beti.
Nanti tak kocis urin dek.
Nanti kon. Namun itu semua lupa sahaja busa, majalah sengit jeli jirat asing jangan tuh tarbine jira. Dergit bo alarso bakar itu tiama. Kita ini berangan berat berat dengan tulisan negara atau model berguna.
Hospital hiwat fana fala. Datte nama largite, nama kesan. Kita anak kan kaiti nama lubur abamale madolefa si ambulansi dufa argite.
Ambulansi itu sengjana le sel jira.
I am a man.
Irrech Malkado Sha Godina Arsi Magala Asalla Wagotander Bankesa Sena Devisanitin Abuda Yalin Tashfamule Wabahi Dankahe Dutu Ture Oso Himmilka In Hafe Dan Dubbatame Barakana Irrech Malkado Sha Namoni Kumakitilan Ittibahanitinin Wakasanitif Galata Galchanitinin Jiru Irrech Malkado Sha Magala Asalla Godina Arsi Titi Koppahekana Jalabulti Rakasetinin Ture Sagantale Mita Gagaragaratin Kan Hawate Isakana kesa adda duretan guya sambatatik akarra watatinin ture sena magala asalla debi anitinin haromsu oromomsu fi ennumma isi gototan isitin fayu matadurenje dame moggasni adda babaye fi dandile magalatti moggasu rawatesinin jira dandilen kudasadi maka gototo oromoti fi qabiyele sena qabessata en moggafamanitinin jiru dandi si komando dandilen jiso diga dandi kolonel aliye cirri dandi ahmed mohammed dandi anole Dandi Jalmet Igamada, Dandi Kero Negeso, Dandi Kero, Dandi Hajadam Sado, Dandi Jalguta Mahawas, Dandi Jawar Muhammad, Dandi General Taddesab Rufi, Dandin Abbagada Hinsene Hullufe, Magala Asallake Satika Moggafa Meyotau, Dandi Lekanini Ndawalazati, Addababai Lam, Addababai Sinkefi, Addababai Abbagada, Magala Asallake Satika Moggafa Meyotu Ninjira. Sirnekan Ratikan Argaman, Kantibam Bulchinsa Magala Asalla, Obbo Hussein Kasim, Gotonifi Hayoni Makan Sani Dandi, Magala Asallatin Moggaekuni, Kanen Oromumadaf Arsa Gudaka Falan, Harda, Adgahuken Nafille, Buurafi icciti rajechudan hasa taasani tininjuru.
Jallewana ka magala kenya kesat, magala ifanitim, dandi moggasekun, guya ifarra arkineka nanuttagan sisudam, gati kappalaniru. Harri kenya, kale kenya kesatwe, kale kenya, warri gati kaffale harri kenya ta kanati huhi nus gurmogne barenne walutugne sunafi duda hawa kenya isa ormi kalenta ratte lelise awalu gerrara ture mata isa ulkamne enyumma ken
kanneen daandii leen kunniin maqaa isaaniitiin mogga'eetiniin qaamaan sagantaa kanarratti argaman keessaa daayirektarri olaanaan OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed nama tokko. Jawaar Mohaammed kanaan durallee Oromoon waggoottan dheeraa akaakayyuu fi abaabayyuu irraa kaasee sirna irratti malee sabarratti qabsaa haa hin turre jedhan. Yeroo qabsoo jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a irraa kaaseetiniin hanga Jaalgalaasaa Dilbootti darbeellee yeroo qabsoo Qeerrootitti sirna malee Oromoon maqaa sabaa tuqeetiniin hin beeku jedhan. Haala kanaan seenaa deebisaniitiniin ijaaruun ammoo waan murteessaa ta'uu Jawaar Mohaammed kaaseetiniin jira.
Magaalaa kana abbaa biyyaatiin, abbaa dhugaatiin, abbaa haqaatiin moggaaftanii irreecha yeroo dheeraadhaafaaf immoo malkaa keessanitti, gaara keessanitti, dachii keessanitti kabajuuf nu affeeruu keessanitti baga kanaan isin ga'ee baga isin jibattanii isin hin jira.
Namni gama biraa sirna kanarratti argaman Lubi Balaayi Mokonnin seenaa haaromsuun Oromummaa deebisaniitiniin gadhaabuun haala kanaan ijjechuudhaan taatee magaalaa asallaatti ta'e jajanii jiru.
Asitti wanti hojjetan wanta guddaadha. Magaaloonni hundumtuu kanarraa barachuu qabna. Siyaasni nuugalte amma kinoo kanan jedheeni eeyyuu miti rasaasa tokko sosii miti rukutuu isin barbaachisu seenaa seenaadhaan jijjiiruu jechuun kan akkanatti hojjechuudha walirraa barachuu qabna.
Magaalli asallaa sanbata xiqqaa kanaan ooltee dilbata ganama irreechaan ol kaate irreecha malkaa dooshaa bu'aa bayii qabsoo jabaa booda. Hawaasni wal qixxaateetiin haala kanaan kabaje kana abbootiin malkaa jaarsolee fi manguddoonni eebbifataniitiin haala kanaan banan.
Rabbiin kasii kennaa malee si haa bal'isu tokkichummaa ta'ee beekaa rabbi takka si haa godhuu fi si kenne amma qorti afaan lama wal fuutii fi si kenne qorti jilba hambaa fuudhi yoo jilba fuudha jilba si fakkata yoo san hamba si on folcha fuudhi jilba hambaa qorti lamaan.
Jilba too ishaa malkaa too ishaa irreessannaa qaa kasikoo mandoo kabajaalee bullaallaa.
Keessumoota gama biraa sirna irreechaa kanarratti argaman keessaa gameessi hogganni qabsoo uummata Oromoo obbo Galaasaa Dilboo nama tokko. Obbo Galaasaa Dilboo yeroo qabsoo yeroo dheeraa keessatti naannoo kana hedduminaan keessa deeme baddaa fi gammoojjii isii marsullee magaalota kanniin haala kanaan argee hin beeku ture jedhan. Oromoon kaabaa kibbaa qabsoo jabaa fi hadhaawaa taasisuu isaallee obbo Galaasaa yaadachiisanii jiru.
Magaalaa kanallee qaamaan jiraatti arguu baadhu. Waggoota dheeraa hedduudhaa fi gammoojjii keessan ture jechaadha. Godinni kun gabrummaa soo ta'e gabrummaa hadhaawaa arge. Qabsoo soo ta'e qabsoo hadhaawaa godhe. Dararaa soo ta'e mootummoota wal duraa duubaan ka'an jalatti dararaa guddaa arge. Kanaan dura warri tuffatan warri homaan taran jedhan har'a jecha isaanii of duuba deebi'anii yoo ilaalan waan hedduu. Itti gadduus itti aarus itti qaama.
Sagantaa irreechaa malkaa dooshaa asallaatti kabajame kana irratti saboonni sablammoonnii fi uummattoonni gama gamaallee dhufaniitiin jiru. Saboota haala uwwaadhaan baay'ataniitiin irreecha malkaa dooshaa irratti hirmaatan keessaa sabni Sidaamaa hedduminaan lakkaa'ama. Abbootiin gadaa Arsii saba Sidaamaa sirna kana kabajeetiin asitti argameefillee kennaa kennaniitiin jiru. Abbaa gadaa Sikkoo Mandoo Aliyyii Suruur Sidaamni obboleessa keenna nutis. Waan keessummaa galfannuun kana isinii kennineetiniin jirra jechuun kennaa manguddoota Sidaamaatiif qophaa'e laatanii jiru.
Arsiin namni keessummaan kabajaata akka keessanii wayitatti dhuftu maal qal'oo fi maal bal'oon bulchiti. Maal qal'oo re'eedha. Maal bal'oo korma. Arsiin sadii nama bulchuu beekti. Biyya teessan dhuftan baga nagaan nu dhuftan nu waliin dhalanne namuu addaan rukutuu hin danda'u barnoota cita malee dhaloonni hin citu. Cambalaalaa teessanillee dhayinee isin bira turre arginee jirra kormillee. Isinii qal'aa keessummaa kabajaatii nurraa fudhadhaa itti bula.
Manguddoonni Sidaamaallee hawaasni Oromoo fi hawaasni Sidaamaa yeroo hamaa fi gaaritti rakkoo fi qananiillee hundaa waliin dabarse kennaa isin nuu kennitan kanallee galataan fudhanne isinis gaafa nu bira dhuftan kennaa shaaffeetaa isinii qopheessine jechuudhaan waadaa galaniitiin hin jiru.
VOA Oromoo Naayilsaati irraa caqasuu jirtani. Qophiin ammaantan caqasuu jirtan tunin qophii. Onkololees 26 fi 27 waan dhiyootan hojjenne keessaa tokko risanii deebina. Oromiyaa fuula hedduu keessatti hiriir mormii hedduutu karaan cuccufame. Namni waltiin daandu ammaan tan ammoo agdee tan arguu jirrutu ammoo karaa yaayyuu baname poolisiin leentanuma jedha bulchiinsiin leentanuma jedhe wanni warra lafa gaafanne leentanuma fakkeenyaaf gara arge ba'aa keessa awwaadaayifaan ol karaa cufamellee banataniitiin karaallee qulqulleeffachuu jiran amboollee sunuma dhageenya fuula hedduullee sunuma dhageenya maatiin namni raawwata ammoo dhugaa feenaa jedha. Akka nami isaanii watolche seeraan dhiyaat gaafatan biyyoo afaan oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtan qophiin tuni ni ta'a onkololees 26-27
This program has come to you from the Voice of America, Washington.